over accusations that he raped and tortured asylum seekers in Libya.
Ninkaas waxaa lagu eedeynayaa inuu furfurmeeyo ciqaab silcinahana uu u geystay gudaha dalkaasi Libya dad bangalidoon ahaa ka hor safarkoodii badda Mediterranean-ka ay kaga soo tallaabeen oo ay ku soo gaareen Sicily, waxaana ay sheegtay wariyuhu in booliiska haatan uu ka shakisan yahay in ninkaasi uu ka tirsan yahay urur caalami ah oo si sharci darro ah dadka u tahriibiya, kufsada oo xitaa dil u geysta. Ninkaas ayaa wuxuu sheegay in imaatikiisi hore ee Liibiya dad magangeli doona oo Soomaaliya ay goobahaasi ay hore usii joogeen iyo muhaajiriin kale. Liibiyiinta dadka ku haysta goobaha ku yaalla gudaha Liibiya ayaa dhibaatooyin xun dadka u geysta, oo xitaa mararka qaar ay liibiyiinta dadka qafaala ay ka walaacaan in haddii si xoog leh ay u garaacaan ay dhici karto in qofka uu dhinto, iyadoo aanay weli lacagtii madax furashada ay u haysteen aanay ka helin. Waxaana meelahaas ka jira xaalado aada u xun oo baadid iyo sixun ula dhaqan ah. Waxa ay sheegtay in ay maqlaysa waxyaabo kale oo ka jira meelahaasi ka hor inta aanay muhaajiriinta u suurtagelin inay soo dhuuntaan oo ay soo baxsadaan doona ay uga soo tallaabaan badda Mediterranean-ka. Jordi Kabwa ayaa weydiiyey wariye Josephine Makana, ninkan la tuunsan yahay ma wuxuu isku dayey inuu isku soo dhex qariyo muhaajiriinta oo uu Talyaaniga la yimaado.
This is another thing that's terribly confusing. When you talk to some of the organizations like MSF, Doctors Without Borders, and some of the others who are involved in these rescues.
Taas waa wax kale oo jahwareerkeeda leh marka aad la hadasho qaar ka mid ah ururada ay ka mid ka tahay MSF iyo kuwa kale oo ay ku howlan badbaadinta muhaajiriinta. Waxa ay sheegeen inay tahay arrin jahwareer leh in dadkan sida sharci darrada ah wax ku dhoofiya goono loo qabto. Waxaa marmarka qaar dhacda iyagoo aanay ahayn haddana lagu eedeeyo inay yihiin kuwa wax tarriibiya dadka muhaajiriinta, laakiin arrintaasi waxay u egtahay in muhaajiriinta ay iyagu u tageen booliiska iyagoo aad markaas u walaacsan booliiskana baaritaano ay wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay ninkaasi ay ku qabteen Lampedusa ayna u taxaabeen xabsi ku yaala Sicily. Waxaa kale oo weydiiyey De Kabwa wariye Josephine Makana haddii ay maqashay dad cusub oo muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey.
Yes, we've had some extraordinary numbers in the last 2 days, around 8,500 migrants.
Waxaan maqlay tiro aan caadi ahayn oo lasoo badbaadiyey ilaa 8,500 oo muhaajiriin ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay dhanka koonfureed ee badda Mediterranean-ka soo gaaray dekedaha Talyaaniga ee Sicily iyo Calabria, iyo 5,000 oo muhaajiriin ah oo laga soo badbaadiyey isniintii shalayto xeebaha Liibiya.